Love is love, buddy. Dunia nzima mawa. Mwange makopa. Aba!
Nimekupa nisha kredi. Ili wasiju shindana nawe. Girl, you're so amazing. Siwezi kufananisha na wale. Ukwele ujui wengi. Kama tuwezi jigawa. Tulipitia mengi. Na shetani apendi. Wambie kina nilichoza ma kionekani. Naniwe peke unanifanya nisiwatamani. Wambie walipita ila kwako au ni gani. Wambie. Wambie. Eti nini, eti vile wanasema wengi tu. Eti nini, eti wale wanasema wengi tu. I'm in love with you man. Oh nana. And I'm in love with you. I'm in love with you man. Oh nana. And I'm in love with you.
Na roho, dona choku pendea. Ukinificha ni mtondo goho. Wanibama zaga zaga. Hey, wanifanya mawazo sina. Waridhika kiwa nacho sina. Wamejaribu kukuwinda. Ona vilo mekoma na mi.
Wambie kina nilichoza ma
sionekani.
Naniwe peke unanifanya
nisi watamani. Nambie
yeah.
Nambie, niwe peke, choniwe. Na.
Eti nini, eti vile wanasema mengi tu. Eti nini, eti wale wanasema mengi tu. I'm in love with you man.
Oh nana, and I'm in love with you. I'm in love with you man. Oh nana, and I'm in love with you.
Yes. Mdogo mdogo usifanye zaidi utaniwa. Makopa kopa yote yaleoko chini ya jua. So innocent and pure. Mitu ndo nae kujua. Achwa liaji kwa vikuku na pini ya pua. Sigusi jusi gusi chini. Naele mama. Na kupende leo zaidi ya livyo penda jana. Na kesho zaidi ya leo wanga wafamu mapema. Ni ugonjwa ni kizama shuli nyingine sina. Watachana tu wachane na nani. Sio mimi. Niko mapenzi ni binadamu kajini. Sielewi vyumba Mungu wanarombaya za nini. Mapenzi ya watu wengine yana wasumbua kwa nini.
Eti nini, eti vile wanasema mengi tu. Eti nini, eti wale wanasema mengi tu.
Wacho mga vichu mama. Oh nana, oh nana. And I'm in love with you, I'm in love with you mama.
Chumba.
Oh nana,
oh nana.
And I'm in love with you.
Wacho mge mama. Maneno ya zimi moto mama. Let them talk mama.